Amasomero okwetoloola eggwanga gaguddewo olunaku olusoma lw'olwokubiri olunaku olwaleero olw'omwaka guno 2026. Olusoma luno okusinziira ku nnambika ya minisitule y'ebyenyigiriza lwakufundikirwa mu mwezi ogw'omunaana. Mu bubaka bwe bafulumizza, minisitule erabudde amasomero ku kirwadde kya Ebola ekyalangiriddwa mu Uganda era n'abasaba bajjukire okugoberera ennambika ya minisitule y'ebyobulamu omuli okunaaba engalo, okwesuula amabanga okulaba nti ate ekirwadde kino tekisaasaana.